Download music on Sora to
Panorina Vida. Tango wanna drive ya tundi obida. Mafanzi ya milinde, I will feel her. I don't care. All over my head. Yeah, Panorina Vida. Tango wanna drive ya tundi obida. Mafanzi ya milinde, I will feel her. I don't care. All over my head. Yeah. Ferina vita, ma pepe ya nupa na gurifila. Wine ni meneja jao unzela. I don't care, all over my heta. Maloro wago yifeori uwapanga. Uwu yero awungo yulu sanso kamba. Iwe si aristi niwe juna risti. Trap ya gui maviga za yinizi. Panuri na vida. Tango wana drive ya tundi obida. Mafanzi ya milinde, I will feel her. I don't care, all over my head. Yeah, panuri na vida. Tango wana drive ya tundi obida. Mafanzi ya milinde, I will feel her. I don't care, all over my head.
Pano bandina bita na figa bote wana stage ya watu sindi siga. Mastena vafungula jamba nkona kukalipa. Abita muzivaya ndagona ni mutaliga. Mwana wango sama vele kriso gole jisufiga. Kumvega different sound ngadi ndine gita. Tagudu samfana wadiwe yosu na vehoni. Gujulu gisankani ngada jimwe na gujoni.
Kakasi kumpanchombo galindu
ngadipu. Panuri na bita. Tango wana drive ya tundi obida. Mafanzi ya milinde, I will feel her. I don't care, all over my head. Yeah, panuri na bida. Tango wana drive ya tundi obida. Mafanzi ya milinde, I will feel her. I don't care, all over my head.
Download music on Sora today.